boqol ishan arday oo ku qalan bedelatay macadka barashada cilmiga caafimaadka iyo xaflad siminland ayaa simi waana laka gadoonsiyaay shahaadooyinka mayba laka qobaday hotelka horyaalay beledkun baydhowo xafladda oo haytito heer iyo eedan ku reeyey waana ha amireen ku qaybgalayaal allaha ka cazumi xafladda iyo mayba in iska jareena ardayda qalan bedeladaasi haanhata ka gudi jiro barashada cilmi daraasiga macadka waalidiinta walgorodka cilmiyeliyaalka odayaal guddoonka walbarashada degmada baydhowo in marta sharaf kale oo laka casuumi munaasabada qalanbedelashada ardayda dhammaysatay walbarashada caafimaadka macadka baydhowo medical institute maxamed deeq mukhtaar maxamed nuur oo ee maamulaha macadka oo furowkii xafladda hadal jeedinta ka horeeya mayba warbixin ku siiyey ku qaybgalayaalkii macadka iyo taariikhdii la aasaasay guuloobii isudeeri iyo weliba doorka macadka uu isku qaadi koron qaadowka cilmiga jiilka ha koraw eternal koonfur galbeed godobhan beledka baydhowo
dhammaantii oo mayba siin lahaa hambalyo hambalyo hanindhowaadaha mayba hanindhowaadaas ana gacamo furan markoowaad marlamaad marsatahad iskuulku biye maayo waa mayba dahongaawe baydhowo medical institute macadka caafimaadka magaalada haqiiqdii xilliyidii hore markii unu nidaamka lahayd dadka badanaa caafimaadka qualificationka oo iska markaasay qualify nars laka magacaawo ama takhasusaad dhinac caafimaadka ku haysta gobolade maynan gaari jiray tusaale ahaan macadka caafimaadka tababarka muqdisho iska markaasay yaha ka tababarada jiray gobolada iska markaasay saas daraadiye baahada caafimaad lama rukun tubiir labada bilidiha iska markaas ha ku bilaabatay ma intasa toos ku sameeya macad caafimaado iska markaasay maasha allah maadaama waqti yar una haysana
hano kumid ee waalidiinta ardayda macadka oo xafladda ku hadaleen iyo mayba ka ammaaneena macadka baydhowo medical institute dadaalka maamulka iyo macalimiinta biyo geliyeen ardayda dhikadaasi hanqalan bedeladaas rugaan iyo weliba haani horo oo ku baheen macadka iyodana ardayda qalan bedeladaas waalidka meelo ka hadalay kala dardaarmeene iniyo inis dhikano oo qalin ibiideen shaleedii geekanka ekaana waan hor un weydaan walbarashada intibu iilka lan dhigna
abow ilaahay la kufaday waalidiinta naftarti oo masheenu koraan ilaahay la kufaday waan helaasa lillahi lkariim ini dadaala yalan baahanya sida macalinkaana sheegay oo kale waay lan welbaba laga kicilma badan diin waay lanka ku ilma badan lang langa koog badan fehmada nuto marka e ini maanaa la dadaalo inti laka dhimada ba aakhara lanku bahaw la dadaalo ardayda fareegtan geedo sid waraadaan bahaa haala waraabiya maanaa sala aragnay dadka baadiyu dhibaatan haysa dhib kusan haysa doon argaana tolu dowlad hejiyaanku baagaana waanan sheegaan maadaama aan jarna macalin baadi roogo beerna falaayo wadadbara un halahay oo unugeedii baydhow un wala bari haddaw dambe maykaa jeeyi doona kii welba gobolka ka koo iyo degmada koo in walbarado doono maalinka nabad kore dugsigan jeeyi doontaan ilaahay lakufade
doctor yuusuf maxamed idris oo ee guddoonka walbarashada degmada baydhow un qaabilsan wasaaradda hidaha iyo tacliinta koonfur galbeed soomaaliya iyo ammaan iyo weliba bogaadin mayba injeedi ay guud ahaan maamulka macadkii ardayda dhikadaasi iyo ahaan ku qalan bedeladeen uu soconaysa godobaangeegan korsirumi buugyo habiyeen ardayda dhammaysatay walbarashada cilmiga caafimaadka macadka waana uusa sheegay guddoonka walbarashada inuu isu ayey buug ku tarjimaa heerka tacliinta macadka baydhowo medical institute ardaydiisa cilmiga uusa ka shibi
marka anaga dhamaasantin waa walinbaandi untigeekantun oo dabe oo bulshada badbaadiyaas idb ka raadsamaydhow dareemu korsaangee dhabaas badan oo sujar maamuyna jaraan oo helfoosan baa war helfoosa dara u jarnay anti batoobi qore kamse se volontaire exchange si tiktok sheegay ma intiada iskuruugdo anama dun doctora nagnay man kayle rtis labaatishan dollar kermag umuliyo marka walinbaandi intiada samaysa waqtiga iyo yara adigoo badana sheeg lahay lanka bugu naa gori may lahaa iyadaan ma hasanta mayaa sheegday qaabka boolada kifaafaas esok jamaah terbaik Lampung Merah ya, dah menjadi tu kunci sen. Betul mereka hari orang harus tahu berapa ya. Maka kunci sebetulnya ke jamaah terbaik ya ingkar, fakat fakat dia sekali ni. Esok yang mahu tahu mahu wajib sahaja. Bila jengki wahai awas kepada tu, wahai awas barang yang jatuh wah milik pilih jas. Mereka harus cari yang ni. Ugu orang nanti kuna dia orang sendiri siap. Wan sih baris lah. Jadi nak buka korang kalau mahu mereka berbanding makoru bandar, walau apa yang dasar korang, mereka mahu ibadat naik ibu di salam mulu waktu yang digemukku. Ia sih kemahan lagi ada jalan terbaik sahaja. Terus boleh tu orang berada putera yang Yesus menjadi sahaja. Walau kalau malam ini ya kanum pada jerma dinung afmat korang tu beru fikir yang mukjizat yang korang.
Ardai tak kalian betul tu. Isha hari lugu donsi otri dia derayam bokol isang ardai. Ya sedang isang kumit yang bahaya na. Jepre itu batang isang kuri mai bana baradena tum iko madde okumide bibo fanonta ilmiga afimatke ya onu muddo halsinu gudajo kabaradeng mai bana husaw mudana ma hatta allah furi lamaad kuntum ikoti ya ardaydu ku qalan badalati sanadkun usub lamaad kun labatanka mai ba nagalase duf addi afartan iko wad muddo sagal sine oo ma hatta shaqeeyay tiyo ya jarta ardayda maashiti ma hatta ege koriyalan ee faydurka caafimaadka bulshada koofur galbeed may baan macad ka baydhawa medical institute da tanku weerase inuu sii macad ka aadi aw kun ee macaahid la ka baradaw caafimaadka ay ku jiraan bulshada baydhawo muqtar shideedan dalmar television ki iraadiyaga warsan barshan weynay baydhawo jinaay